ewi golloɓe le kabaru kosam ɗam nagge ɓuuri sembe ɓeɗo jeeyoɓe kosam bofloɓe e motti mimi haala kabaru golle mabɓe
amin nanosa
duroɓe ɓiroɓe min codata kosam ɗan e juuɗe mumen bidom jago o temedɗiɗi min jeeyirta ɗum wonko heɓete hen
kala kosam
min jahan min ɓama kosam ladde min gadda min cottalli sukura ɗo yaade sewaare ay litre fou min codan capanɗe jetti min gara min cotta capanɗe jeenayyi temedere sotude ñalowmi ɗo a sottude malle hemere jema mbiɗo a sotta litre deb ayi so tawama a sotti litre temedere a heɓan ɓuuɗi ujunere
to noon a heɓe jatti e luumo kosam no holitiri komuni ɓe kabar muɗum ɓe ka noon ɓeɗo jeeyoɓe kosam bamako e duansa hulti wiide pis dabre ji kewɗi yalla fewtude etiyallaji courant o
miɗen jogui ɗon nayyi imi keɓata e muɗum kosam ñande fou kosam nayyi ana ɗon kosam beyi ana ɗon ko amen ɗo ka panon ayiɗi ni min jogui ɗon duansa ɗo duroɓe ɓe mi cippirta fay oto wawa wiide wala ko heɓete hen panuŋaji joguimi min ndu ɗi nawtortomi wakkati fo so koram taƴi
fedde leydi ndi jeeyoɓe kosam lolirde finale ne hawrontiri ko warata temedoro coopérative ŋaji kosam nayyi ley leydi ndi hoorejo ndeɗo fedde Idrissa Sidy Bé woytike rafi dabara leydi ndi huntande hoore kabaru ɓiraɗam leydi ndi
nagge cellude ñaamo fa haara kosam ana wawi heɓede muɗum min donkuɓe fewi wurnude nayyi amen ɗi nomi jiɗiri kalɗo haala kosam ne fo wajiɓe haalam haala biƴƴe coopérative ŋaji ɗi waram sodirde kosam ɗam e yimɓel gonduɓe amen daani ɓuuɗi hemere bambara litre fou ɓe jeeyira ɗum yimɓel coodoɓe so sottaɓe ɓuuɗi capan jeenayyi kamɓe ɗu ɓe jaaha ɓe jeeyira ɗum ɓuuɗi temedere naɗu ɓuuɗi temedere e nogay litre fou
tawene to gollirde leydi ndi humaniide kala ko woni dabaji dn pia kabaru kosam no fewi sanne ley mali keɗɗana Moussa Alassane Maiga au chef bureau kabaru jateji e kañum haɓigol golleji le ndeɗo gollirde DNP
en 2023 dans nos statistiques on est à
l'hitan 2023 et limtagol amen ka toniji million goto e ujinaji temede tati liti kosam woni ko yarate ko hewi kosam dan ka fu kosam nayino wom dati gondi le lede amen di gondi jokkerle nyaloma hande o yalla kosam dam ko hebete mudum ko ana beydo balla lamu leedi ndi temdere le hen fu bo sapo di ka biye hokkirta marobe dabaji
production de graines aux éleveurs
lamisa jaggite yo dunke kabaru keɓe woytike ko leydi ndi yaltinta milliardji kewɗi banggal nannugol kulentereji ɓiliɗe kosam le leydi ndi hitande fof
kosam ɗan yarugol muɗum walda nokkule ɗe fou nga kosam ɗan ka yartake ɗon sanne so wona ɗum eɗan ɓuuti ɗon ɓiɗen gadda iwde caggal leydi amen di ko ɓuuri milliardji nogay sefa kulleji goɗɗi muinirteɗi kosam ɗum ne bonanda jawdi
oɗo dunke keɓe hulti wiide kabar kosam no wawi jati heɓude darande mawde e ley keɓal leydi ndi
ono faaba muya banggal heɓugol golle heɓugol kosam ɗam waytide ɗum fa yetto yeeyugol muɗum ko heewi e gaɗoɓe ɗum ɓe ka fuu golleji ɗi haybi wala hen gollatale muɗum eɗum faabo sanne keɓele nokkule ɗe hono tiɗɗal fanɗugol heɓugol kosam iwrde to nayale amen ɗe waytide kosam ɗam e kulleji goɗɗi kasem ɗi yimɓe wawi nawtorade ko wona ko gollira hande
mitan wiide kabaru ɓiraɗam no huncina hoore le tatteji leydi mali fof ewi kumɗi yo kabaru muɗum ɓe margal gaɗo ngal newa muña kabaru ɓiraɗam heeɓi telaji kewɗi saabi rafi ndenagu ley leydi ndi